dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington ariko ndi wanje mu rugo niwe ikiganiro gikorera kubera kwirinda icyorezo cya virusi ya corona kimaze gukwira isi yose ubu imibare si ya nyuma ariko kubera kuhinduka buri munsi abantu barenga miliyoni ebyiri ku isi bamaze kwandura virusi ya corona n'icyorezo kidasanzwe. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye impuguke mu bibazo bijyanye na politiki mpuzamahanga ariko cyane cyane n'umutekano ku isi. Iki cyorezo cya virusi ya corona birumvikana cyateje ingaruka zidasanzwe harimo n'ikibazo cy'umutekano ku bantu, ikibazo cy'ubuzima nyirizina bw'abantu. Umushyitsi wacu uyu munsi ni Professor Paul Kananura, mumaze kumenyera mu biganiro byacu, ari mu Bufaransa. Mbasuhuze Professor Kananura, murakomeye?
Muraho Karekezi, murakomeye, muri guma mu rugo. Natwe ubu turi muri guma mu rugo kandi ngira ngo nibyo byiza kugira ngo abantu birinde gufatwa n'icyorezo.
Nanjye guma mu rugo niyo nkoreramo, maze kwimenyera kandi ngo akeza kamenyerwa nk'akabi. Murakomeye namwe?
Turacyagenza umutwe.
Nkamwe nk'umushakashatsi mu bibazo bya politiki n'umutekano ku isi, iyi virusi ya corona ubukana yatangiranye, ubukana ikomejanye, ni ikintu cyabatunguye?
Ngira ngo byaratunguranye nka virusi zose, ariko umuntu agomba kwifata mu rwego rwayo. Corona virusi ni imwe mu bicurane by'ibyaduka, ariko iyi ngiyi ikaba ari igikatu gifite ubukana bukaze kandi bwica cyane abantu. Ikindi cyo bikomeyeho cyane ni uko yafashe isi yose mu bihe yego bigenda bikurikirana ariko bice cyane. Ni ukuvuga ko yatangiye mu kwezi kwa 11 mu Bushinwa, igenda ikwira hano mu kwezi kwa mbere, kwa kabiri mu Burayi, ukwezi kwa kabiri bigeze muri Afurika. Ubu yamaze gukwira ahantu hose ku isi kandi abantu bakaba bayirwanya ku buryo bunyuranye, ikaba ifite ubukana n'ubugome bwo kwica bukomeye, aricyo gituma abantu bose bafite ubwoba, cyane cyane ko izatera n'ibibazo byaba ibyo by'umutekano n'iby'ubukungu, yewe n'ibya politike tutabisiga inyuma.
Ntibyasigara inyuma cyane iyo tureba imibare ahanini mu bihugu byateye imbere mu majyambere, ubundi ibyorezo nk'ibi bitageragamo ku buryo bwumvikana. Ariko iyo tureba imibare y'abantu bamaze gufatwa n'abitabye Imana, ibihugu ndavuga Uburayi, Amerika, Aziya byaribasiwe. Mwe mubona impamvu ari iyihe? Ni ubukana, ni uburyo buke bw'ibyo bihugu?
Icya mbere cyo ni ubukana, icya kabiri ni uko batari babyiteguye. Biringiye ikoranabuhanga, biringira ubuvuzi buri hejuru, ariko bibajije ko batungurwa n'icyorezo. Bari bazi ko icyorezo ari icyo mu bihugu bikennye, ibyo bya Afurika, biriya bya Amerika y'Epfo n'ibindi bya Aziya bikennye. Ntabwo bigeze bumva ko aho bageze mu majyambere bashobora kugira icyorezo. Ni muri urwo rwego rero batari biteguye. N'igihe byazaga byari mu Bushinwa, barasekaga bati bo nuko Abashinwa barya inyamaswa, nuko Abashinwa bafite umwanda bari benshi, bakumva bitagera iwabo. Ariko bigeze iwabo kuko batari biteguye baratunguwe. Ubungubu barimo barahangana n'icyorezo, bafatira ibyemezo bitanahuye n'uko bagombye kubifatira umwanzuro uhamye, cyane cyane ko muri ibi bihugu bya Aziya bafashe umwanzuro ukomeye cyane, waba uwo kugumiza abantu mu rugo, waba uwo kubaha imyenda yo kwifuka ku munwa, bo basanzwe badanasuhuzanya n'amaboko, ibyo byari byoroshye. Bityo rero mu muco w'Abanyaburayi ntibyari birimo. Noneho nko muri Afurika ho ibyemezo bifatwa bitandukanye n'umuco wacu n'uko ubukungu bwacu bwifashe n'imibereho y'abantu. Ibyo rero nyine bituma hari ingorane nyinshi zabaye haba hano mu Burayi n'iziba muri Afurika, zituma hapfa n'abantu benshi kurenza abapfuye mu Bushinwa no muri Aziya muri rusange.
Ni ikibazo wibaza nanjye nibaza muri guma mu rugo hano turimo, ariko cyane cyane ku Banyafurika bari bazi ko ibihugu by'Uburayi na Amerika, ibihugu byateye imbere mu majyambere, mu buvuzi, muri tekinoloji n'izindi nzego, ntibibaza ukuntu iyi mibare babona ari ukuri. Kuri bamwe batwandikira kuri Facebook yacu basanga ari nk'inzozi. Mwe mubyumvikanisha mute?
Yabana nibumve ko ibihe byahindutse, abantu hano barashitse. Hano abantu bapfa, tubifashe nk'ahantu mu Burayi, abantu bapfa mu munsi umwe, ngira ngo no muri Amerika abantu bapfa umunsi umwe, barenze abarwayi bose bo muri Afurika. Umuntu abifate muri urwo rwego kugira ngo abyumve. Ngira ngo muri uyu munsi Amerika yapfushije abantu bageze ku 2,500. Iyo ufasha abarwayi bo muri Afurika ubu bageze mu 8,000. Ngira ngo urumva ko abapfa gusa muri Amerika, kuko ubu ngubu niho icyorezo gikaze kiri, bari urenza abandura muri Afurika ku munsi, ariko noneho ugize n'igice cya gatatu, icya gatatu cy'abanduye kugeza ubu muri Afurika.
Ni benshi.
Ni benshi rero urabyumva. Ubwo tubuze abapfa n'abanduye. Urumva rero ko ari icyorezo gikomeye, nk'umuntu wari umenyereye yuko bavuga ko ibibazo biba muri Afurika biba mu bihugu bikennye, ntashobora kumva iyo mibare, kuko iyo mibare iteye ubwoba. Iyo mibare ariko niyo tubamo. Iyo umuntu hano abantu bose bafite ubwoba, iyo usohotse uba ufite ubwoba, kandi ubwo bwoba nibwo bwica, nibwo butuma n'abantu barwara cyane, kuko niyo urwaye n'ibicurane bisanzwe, kuko n'ubundi niyo ndwara ifata nk'ibicurane by'igikatu, ugira ngo nibyo warwaye, noneho ugasanga abasirikari b'umubiri uri kugenda ubaha amakuru yo mu bwonko atari meza, bigatuma abo basirikari b'umubiri batakurinda. Icyo nacyo ni ikibazo ku bantu burya. Ukarwara ubwoba mbere yo kurwara indwara ni ikibazo gikomeye cyane.
N'ubundi ubwoba niyo ndwara mbi kurusha indwara ubwayo, niko abahanga bamwe banasobanura. Ikintu impamvu nabatumiye uyu munsi Profesori Kanano cyane n'inyandiko mwashyize ahagaragara mwumvikanisha icyo kibazo uko giteye, nuko mu kigo muyobora Institut Mandela musanga hari uburyo Abanyafurika ku buryo bw'umwihariko bagombye kureba iki kibazo, nuko bagombye kugihagurukira kugira ngo bagikemure ku buryo bwa burundu. Muri make cyane mu nyandiko yanyu, iyi virusi ya corona ku mugabane wa Afurika mubona ibihugu byayihagurukira ibiti?
Icya mbere twavuga muri iyo nyandiko ni uko twerekanye ko ibihugu byinshi bya Afurika byafashe ibyemezo nk'iby'Abanyaburayi bitajyanye n'umuco n'imibereho y'Abanyafurika, cyane cyane ku bukungu n'imibereho y'Abanyafurika bishingiye kuri ba nyakabyizi, ku bazunguzayi n'abahinzi bakora imirimo ya buri munsi kugira ngo babeho. Ntabwo rero ushobora kubabwira ngo guma mu rugo utabahaye icyo kubafasha kibabeshaho. Ibyo bintu ni byo twabwiye abayobozi ba Afurika benshi, ko nibiba ngombwa bashobora kubikosora cyangwa se bakabifatira ibyemezo bijyanye. Afurika tugiye no kuri ibyo bibazo by'umutekano wenda n'iby'indwara, ni uko ibyemezo byatinzwe gufatwa, cyane cyane ko muri Afurika igihe cy'icyorezo cyari muri Aziya kigeze n'i Burayi, abantu bose bafashwe muri Afurika, umuntu wese wa mbere wafashwe mu gihugu cya Afurika kugera ubu ni umuntu wavuye hanze. Iyo baza gufata ibyemezo byo gufunga umupaka mbere no kwakira abantu bavuye hanze aho ngaho ku bibuga by'imihanda cyangwa se ku cyane cyane nako ku bibuga by'indege kugira ngo babapimire aho ngaho, kandi babashyire no mu bwiherero mu rwego rwo ku rw'iminsi 14 urete ko ubundi igomba kugera kuri 21 kugira ngo barebe niba ari bazima cyangwa atari bazima. Iyo virusi bitarageze muri Afurika, icyo yenda nticyabaye, kuko hari ibintu byinshi bigomba kureberwaho by'ubucuruzi n'ubuhahirane nabyo byinjira mu rwego rwa politike, ntabwo wabirengagiriza abantu. Ariko noneho icyo gihe igihe bihageze hagombaga gufatwa ibyemezo twarebaga n'ibyo tubabwira nka bibiri. Icya mbere cyo
muri make
uko icyemezo cya mbere cyo kuguma mu rugo cyagombaga kureba abantu ahantu hato, tuvuge nk'umudugudu cyangwa ibyo mu Rwanda cyangwa ibyo bita zone mu Burundi cyangwa karitsiye muri rusange irimo abantu barwaye, akaba ari ugumiza mu rugo kandi ukanabafasha kugira ngo bahagume, ukanabaha n'ubushobozi bwo kugira ngo bikingire cyane cyane biriya byo by'udutambaro two gushyira ku munwa ukabaha n'ubushobozi bwo kubaho kuko hari abakeneye kugira imirire ije noneho bigatuma abandi bakora muri uko gukora no gukora imeze imirimo isanzwe hakaba izindi ngamba zo guhagarika aho abantu benshi bahurira muri rusange ariko nko mu nama zihuriramo abantu benshi ibyo ngibyo umuntu yabihagarika ariko nk'amasoko agakomeza kuba kuko ariyo abeshejeho abantu benshi cyane cyane nk'abo mu mujyi ariko ibyo ngibyo ugashyiraho biriya byo kwirinda haba gukaraba yewe ubu habonetse n'icyuma ngira ngo igihugu gishobora kukigura cyane cyane kiba muri Turikiya abantu baca mu kikaboza ubwinjiriro bw'isoko ugashyiraho ugapima umuriro n'ibyuma kabuhariwe ufite umuriro bakamwigizaho nyine noneho ugashyiraho n'icyo cyuma bacaho kikavuga yuko gisa n'ikibana n'ikibashyira mu
ikoranabuhanga ariko se Profesori Kanano ntabwo uciye mu ijambo ndabyumva ibyo muvuga ariko icyo cyuma muvuga abanyafurika bagura cyangwa se ubu bya byuma byinshi ntabwo ari kimwe gusa na hano mu bihugu byateye imbere mu majyambere ndabona hano haba no muri Amerika hano i Washington navuga ko ari umurwa mukuru hafi w'isi yose n'imijyi ikomeye hano mu byuma naho ntabihari twavuga mu Burayi naho ibyo byuma ntabihari Afurika yabikura he
no biroroshye kuko hano mu Burayi ntabihari kuko ntibabikeneye gahunda ya guma mu rugo buri wese afite karita yo kugura ibintu bimusanga mu rugo afite ubushobozi na konti muri banki ituma na leta nishaka kumufasha itari ni ukuvuga ko kubera ko aho kugira ngo ujye gufata amafaranga yo gufasha abantu benshi wayafata mu kugura ibyo byuma cyane cyane kubishyira aho abantu barwaye nk'ubu ngubu dufate nk'ikibazo cyo mu Rwanda ngira ngo mu mujyi wa Kigali niho haboneka abantu barwaye no mu majyaruguru ni ukuvuga ko ari ahantu habiri ibyo byuma waba uguze bibiri cyangwa bitatu iyo uguze ibyuma bitanu byatuma ushobora kuba wafasha abo bantu bo muri ibyo
bintu batuye aho hantu
kandi ibyo byuma birahari mu Turikiya yabishyize ahantu hose n'abandi rero bashobora gukora ku buryo babigura bigakora muri Algeria ba enjeniyeri baho batangiye gukora ibyo byuma bizanye ibyo muri Ethiopia natwe ba enjeniyeri bacu bagombye kubikora
muri make niba numva neza icyo muvuga muragira muti ziriya ngamba zaguma mu rugo ibihugu byinshi bya Afurika bimaze iminsi bishyira mu bikorwa muri make bishobora gukenesha umuturage usanzwe bigakenesha n'igihugu cyose ku buryo bwaguye
bikenesha umuturage ariko umuturage bimubuza no kurya aho akakibaza niba agahitamo kwicwa n'inzara kuko yica mu minsi itatu cyangwa ine
bimubuza kubaho
kwicwa n'indwara yica mu minsi cumi n'ingahe guhitamo urumva biramugoye ariko rero abayobozi bagombye kumuhitiramo niba uvuze uti guma mu rugo ugomba no kureba uko waba ugomba kumufasha kubaho ugomba kumwegereza ibyo bintu bituma bisimbura ibyatumaga abaho icyo ngicyo rwose niko kigomba gukorwa ikindi gukenesha igihugu ibyo byo bizakenesha ibihugu byose ni muri rusange kuko iyo abantu badakora ntabwo baba bafite icyo binjiza imisoro niba yinjira igihugu kizagira ihungabana mu bukungu ariko igihugu gifite uko gishobora kubivamo ariko umuntu we ntafite uko ashobora kubivamo iyo atariye ntiyariye iyo atakoze ntashobora kurya ibyo ngibyo bigomba kuba politike na gahunda ya leta igomba kwigwaho neza
mpereye ku bisobanuro mutanga Profesori Kananura igihugu nk'u Burundi kitari cyafata ingamba zaguma mu rugo ngo zikwirakwire nk'itegeko ngo zikurikizwe mu gihugu cyose cyane ko kugeza ubu ngubu leta yatangaje gusa abantu bagera kuri batanu banduye virusi ya corona izo ngamba musanga zagenderwaho mu bindi bihugu nk'u Rwanda ko iyi gahunda ya guma mu rugo yagombye kurangira ku mu mpera z'iki cyumweru ko yagombye gukurwaho leta igafata izindi ngamba zatuma abaturage batangira imirimo yabo n'inganda n'abakozi bagakomeza ibyo bakora ariko bagashaka uburyo bwo kurinda ahantu cyane cyane izo virusi zibanze bakoresha ikiriya cyuma muvuga
ibyo birashoboka ngira ngo nicyo twasabaga abayobozi benshi ba Afurika kureba uko bahindura ibyemezo bimwe byo kuguma mu rugo burundu bagenda babishyira mu rwego rwo kuba abaguma mu rugo ari abatuye ahantu hugarijwe n'icyo cyorezo kandi koko imibare iduha icyerekezo kigaragara haba mu rwego rw'isi. Tubona igihugu cya Norvège n'igihugu cya Korea y'Epfo kitigeze kigira abantu guma mu rugo, ariko kikabaha cyangwa kikabafasha kubona iriya myenda yo kwipfuka, cyagize abarwayi bake kandi kibivamo vuba kurenza ibyo bihugu bindi by'Iburayi byashyizeho guma mu rugo. Icyo ni icya mbere. Iyo tugiye muri Afurika, hari igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Benin kitashyizeho izo za gahunda za guma mu rugo, zigatuma abantu ahubwo zikabwira abantu bati mwikingire. Zifite abarwayi bake. U Burundi uravuga ko harwaye abantu batanu, hakaba harapfuye umwe. Muri Benin harwaye abantu bageze na kuri 35, hakaba harapfuye umwe, hari na batanu bakize. Kandi ibindi bihugu birerekana ko ibyo bihugu bitatumye abantu babo bajya muri guma mu rugo, ntabwo barwaye cyane, ntibafite abarwayi benshi kurenza ibihugu byashyize abantu muri guma mu rugo. Ibyo byose rero byerekana ko buri gihugu yego kigomba gufata ibyemezo gikurikije uko icyorezo cyifashe, ariko nibyo ngibyo bakanabireba kandi bakareba n'uko abandi babigenje. Aho dushyize nko ku Burundi, Uburundi ziko bwafashe mu bihugu bya mbere byafashe ibyemezo byo gushyira mu kato abantu bose baciye ku mupaka, ndavuga cyane cyane ku kibuga cy'indege, bari mu bihugu babifashe mbere cyane kugira ngo bakingire abantu babo. Ibyo ngibyo ngira ngo byatumye icyorezo kitahagera, nubwo abo bantu batigeze ngira ngo bagumwamo nabo ngo burwayi ngira ngo nyuma y'iminsi 14 bamaraga muri hoteli bari bafashe.
Mu nyandiko yanyu Profesori Kananura, musobanura ko iki kibazo cya virusi ya corona ni ikibazo cy'ubuzima n'imibereho y'abantu, ahubwo gishobora kurenga kuba icy'ubuzima kikaba n'ikibazo, ahubwo icya politiki gishobora kuba cyahindura uko politiki cyangwa imiterere ya politiki mu turere runaka. Ibyo mubisobanura mute cyangwa mushaka kuvuga iki?
Ibyo dushaka kuvuga ngira ngo abantu babonye haba hariya muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa, haba no muri Amerika mu nzego z'umutekano, zerekanye ko icyo cyorezo nikigera muri Afurika hari ibihugu bitayobowe neza cyangwa se ibihugu bikennye cyane bifite inzego zijegajega bishobora guhungabanya byaba umutekano, ariko mu rwego rw'imyivumbagatanyo y'abaturage, noneho hakaba n'abantu barusahurira mu nduru bashobora kugenda babyenyegeza. Icyo kintu rero nicyo twashatse, nkatwe dukunda Afurika, dukunda n'ibihugu byacu n'abayobozi babyo, twashatse kubagira inama y'uko ibyemezo byose bagomba kubifata mu nyungu z'umuturage, kugira ngo hataza kuba icyo kintu gishobora cyatuma abaturage bivumbagatanya, noneho iyo myivumbagatanyo ntawamenya aho igera, ishobora guhitana ubutegetsi, ishobora guhungabanya imitegekere kandi igateza umutekano muke mu gihugu, noneho na ba rusahurira mu nduru baba ari abo mu gihugu cyacyo cyo kugira ngo ibihugu byacu bakomeze babishyire mu bucakara.
Ni ingingo yumvikana Profesori Kananura cyane ko hari amakuru yatangajwe muri iyi minsi n'ubundi ko mu mujyi munini wa Lagos muri Nigeria na Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ahanini kubera imibereho cyangwa imiterere y'ubuzima bw'abantu baba mu mijyi, aho za leta zitateganije na gatoya uko zatunga abantu baba muri iyo mijyi kandi ari banyakabigizi barya ari uko bakoze uwo munsi, none kubera politiki yaguma mu rugo ntibashobora kwitunga. Umuntu akibaza nk'uko bimubivuga, ese leta irateganya iki? Abo bantu bazabaho bate? Ese bizabasaba kujya kwiba cyangwa se badategereza ko leta ibagaburira?
Leta igomba kubagaburira niba yafashe icyemezo cya guma mu rugo burundu, cyangwa se yabona ibyo bizaguma guma burundu mu rugo idashoboye kuba n'iby'ubuvuzi bijyanye n'iby'umutekano. Ndashaka kuvuga guma mu rugo burya nacyo ni icyemezo cy'umutekano, si icyemezo cyo kuvurana kugira ngo abantu batandura, kugira ngo barebe uko bakorohereza abaturage kugira ngo batabaho nabi, kuko umuntu ugiye kwicwa n'inzara ariyahura, kuko n'ubundi uramubuza kwicwa n'indwara ariko yicwe n'inzara. Ashobora kuvuga ati ariko ningenda nkajya kwa mugenzi wanjye nkabomora inzu ye cyangwa ngafata ibiryo bye niyanga ko tubisangira nkamuzirika aho ngaho nkabifata ndaba ndiho, nubundi abari umwiyahuzi ariyahura akagenda gukora ibyo ibintu bibi bishoboka byose kandi biteza umutekano muke. Ibyo rero nyine abayobozi nibyo twabasabye kugenda babireba ku buryo bumeze neza. Ubwenge uzarebe imfashanyo ba bantu bacuruzaga ibiyobyabwenge, hari umujyi ngira ngo ubanza ari za Soweto cyangwa hehe, hari aho Leta itageraga. Abapolisi bakoze ku buryo bya bintu byo bitaga gange, hari na gange bita Amerika zatsinda z'abantu bakabuhariwe, nibo bacuruza ibiyobyabwenge. Ubu nibo bashinze guha ibiryo abaturage muri Afurika y'Epfo. Urumva batekereje icyo kibazo cy'umutekano, kuko abatezaga ikibazo cy'umutekano mucyo bacuruza ibiyobyabwenge, ubu nibo babaye abakorerabushake mu guha abaturage aho ngaho batuye ibyo biryo byo Leta ibazanira. Kubera iki? Kubera ko bazi ko bafite inyungu zo kuba baturaga bw'uko ari bo babakorerabushake mu gutanga ibiryo, kandi bakabiha ba bandi babaguriraga kugira ngo ba bandi babaguriraga bataza kubagira bya biri twavugaga umwenyegezo wo gukora ibibi no kwigomeka kuri Leta. Ibyo byose rero burya igihugu cyose kigenda kireba uko imiterere y'abaturage bacyo bameze kugira ngo igende igikosora. Burya rero guhana abaturage ntabwo ari cyo cyangombwa. Guhana abaturage si cyo cyangombwa.
Naringize kuri iyo ngingo, ahubwo n'ubusanzwe kubera ko mu bihugu byinshi bya Afurika hari aho Profesori Kananura, niba numva neza icyo musobanura, nk'ingamba ziboneka hamwe mu bihugu bya Afurika no mu Rwanda harimo ku bijyanye no guhana abantu barenze ku mabwiriza ya gahunda ya guma mu rugo, mwe mubona guhana abantu atari wo muti?
No guhana abantu ntabwo ari wo muti, ahubwo umuntu agomba gushyiraho politike yo gutuma itera ko basohoka mu nzu bivaho. Ni ukuvuga kubaha imfashanyo z'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze bihagije, kubumvisha ko biri mu nyungu zabo ko batajya hanze kugira ngo batandura. Ibyo ngira ngo nibyo Leta igomba kubumvisha, yabita idashoboye kubafasha bose ikareba uburyo bamwe yagenda ibakomorera buhoro.
Kumvikana si igishya navuga ko mutakibona no mu bushakashatsi bwanyu murabiteganya nk'amasomo mubona iki kiza cya virusi ya corona kizatuma abatuye isi cyane cyane abayobozi bafatiraho, yewe na hano mu Burayi no muri Amerika ni ikibazo abayobozi bagomba kuzareba ku buryo burambuye. Nk'abanyafurika mbona icyo bakwigira kuri virusi n'ingaruka ushobora kuba yagira mu haje
icyo bagiye guhangana nacyo gikomeye ni ikibazo cy'ubukungu muri uyu munsi n'uburyo buzaza, kugira ngo babashe gukemura ibindi bibazo cyane cyane birimo kugira imyumvire mishya y'ubuyobozi no kuyobora ishingiye cyane cyane ku nyungu z'abaturage arizo bashyira imbere kurenza inyungu z'abayobozi. Ikindi ni uko bagomba no gushyigikira imiti ya gakondo mu kuvura no gushyigikira abasirikare b'umubiri kugira ngo bahangane n'ibyo biza by'indwara ziza buri gihe. Tukongeraho n'uko mu rwego rwa politiki y'uburezi n'ubuvuzi igomba gutezwa imbere kugira ngo ije mu rwego rwo hejuru. Iyo bafite uburezi bwiza bugira butuma abaturage bamenya uko birinda, kandi bukabakagira n'abaganga n'abo mu nzego z'ubuvuzi nziza, noneho iyo bitaye ku buvuzi abantu ntabwo bagira ingorane nk'izo turi kubona uyu munsi. Noneho hagati aho hari buriya n'ikiriya kibazo cy'inkingo abantu bagomba kwitondera muri iyi minsi, byo ngira ngo Leta zagombye niko tubisaba kuba babihagaritse kugira ngo iki cyorezo kibe kirangiye, nyuma baze banazigaho barebe ko inkingo zikenewe kugira ngo zitangwe cyangwa se ntizitangwe.
None se mu kureba kure twaguye amaso Profesori Kananura, mubona iki kibazo n'ingaruka zizaterwa n'iyi virusi ya corona ku bijyanye na politiki mpuzamahanga cyane ku mibanire y'ibihugu, mubona ikizahinduka ari iki?
Icya mbere, iyi corona virusi yerekanye ko buri gihugu cyabaye nyamwigendaho, ubundi abantu bose bavuga ngo turafatanije turafashanya. Ibyo byararangiye rwose, ngira ngo wabonye intambara yo kugira turiya dutambaro two kwipfuka mu maso yabaye hagati ya Amerika n'Ubufaransa mu Bushinwa, ko Ubushinwa aribwo bukora utwo dutambaro turiya bifuka mu maso. Abafaransa bari baratuguze bigeze ngira ngo hariyaho kura ku bibuga by'indege by'Ubushinwa, abanyamerika bagenda n'amafaranga babigurira aho ngaho, batanga niba bari babiguze nka miliyoni imwe, abanyamerika bati turabaha miliyoni eshatu bihite bizi iwacu. Ubwo rero ba bandi bari bari mu miryango y'ubufatanye mu rwego rw'intambara, biriya byo bita n'umutekano, biriya byo bita OTA, byerekanye ko buri wese ari gukurura yishyira, ntibakiri muri rwa rwego rwo gufatanya. None n'ibihugu bya Afurika biri kugenda bisa n'ibisabiriza, yenda binafashwa, ntabwo biri gufashwa nk'uko byafashwaga igihe habaga icyorezo. Ubu ngubu igihugu cyabaye nyamwigendaho, igihugu kigomba cyose kumva ko kigomba kurwanira inyungu zacyo. Icyo kintu twari twarabuze muri Afurika. Muri Afurika twagiraga inshuti ntitugire inyungu. Kugira ngo abayobozi ba Afurika ikintu bagomba gukuramo ni uko bagomba kugira inyungu, bakazishyira imbere, bakaziharanira mbere yo kugira inshuti. Umuyobozi wo muri ibi bihugu yazaga, abandi bavugaga ngo inshuti yacu yo mu Bushinwa, inshuti yacu yo mu Bufaransa, inshuti yacu yo muri Amerika. Ubwo ndavuga abayobozi b'ibihugu byacu. Ariko iyo baje hano baravuga bati inyungu dufite muri Nigeria, inyungu dufite mu Misiri, inyungu dufite muri Kenya. Urumva rero abayobozi bacu nabo bagomba ijambo ryabo kurishyira ku nyungu, bagaharanira inyungu z'ibihugu byabo, bagaharanira inyungu z'abaturage. Ubu noneho byerekanye ko babakire barwaraga ibicurane bakajya kwivuza i Burayi aho imipaka ishingiwe ntibigikunda, ubu bapfana n'abaturage cyangwa se bafite ubwoba kurenza abo baturage kuko abaturage bo bari baramenyereye imibereho mibi. Ni ukuvuga ko ayo mafaranga bajyaga kujya kubitsa hanze bagomba kuyagarura mu bihugu byabo kugira ngo bace amavuriro, nibagira ingorane nk'izo ngizo ubutaha bazabona aho bahera biva. Noneho ayo mafaranga bayazane mu gihugu barebe uko yakora imishinga yaba iciriritse n'ikomeye kugira ngo bahe abenegihugu akazi, bahe abenegihugu imibereho myiza. Ngira ngo ibyo ngibyo nicyo bigomba kwigisha.
Ndabashimiye Profesori Paul Kananura. Sinavuga ngo ndabasezera kubera ko tuzongera tugarukire ku kiganiro kijyanye n'iyi virusi ya korona mu biganiro byacu bitaha, tureba cyane cyane uko mubivuga aho inyungu za buri gihugu, aho inyungu za buri muturage utuye igihugu ziherereye, cyane cyane ko ari abayobozi, ari abaturage mu gihugu runaka, bose bahuriye ku buzima bumwe, bahuriye kuri izo nyungu, bose baharanira kandi bifuza guteza imbere. Murakoze cyane.
Murakoze Bwana Kareke.
Namwe nshuti mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi, mufite ibitekerezo, mufite ibibazo cyangwa se ibyifuzo mwifuza kutugezaho, cyangwa se mwifuza ko twaganira haba ku kibazo cya virusi ya corona cyangwa se ku bindi bibazo bibareba mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ndabatumiye mu kiganiro dusangira ijambo ku Ijwi ry'Amerika kuri mikoro hano i Washington. Nanjye ndi muri Guma mu rugo, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze kandi mugire ubuzima bwiza. Dusangira ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Kugira ngo umwanda wose ugende.